Omusajja okero Christopher Onyo yakwatibwako bikwata kutemula abaana bawerera ddala abaana mu bitundu eby'eggaba okumpi n'ekibuga Kampala. Abapoliisi ababadde bawa obujulizi bagambye nti bwe baamutuusa ku poliisi yakkiriza nga bwe yakkiriza ku bikwatagana n'obwambe omukaaga obuleeteddwa ng'obujulizi mu kkooti olwaleero ku bikwatagana n'okutemulwa kw'abaana abo. Detective Assistant Superintendent of Police Serati James wa Division CID Office Kabalagala ku polisi yawadde obujulizi n'agamba nti Okero yakkiriza amangu ddala nga kyajakwatibwe ennaku z'omwezi bbiri Apuli omwaka 2026. Eserati yategeezezza kkooti etuula eggaba nti yategeezebwako ku ssaawa nga 5:00 ezookumba ezookalasa mayanzi amangu ddala n'akubaakuba ku banne ne badduka zambwa okutuuka mu kifo kino era amangu ddala bwe baatuuka ku ggaba Early Childhood Development Center kwe kuvumbagira Okero ono ne bagenda naye era nti era Serati ategeeza kkooti tebaasanga ekibinja ky'abantu abangi abaali bamaze okuswakira nga baagala bamumomeze ku ssekaloteera naye ne balwanagana nabo okutuusa lwe baabamuggyako oluvannyuma baamutwala ku poliisi eyeekabalagala ng'aliko ebiwundu awamu ebiwundu ku mubiri gwe. Mu kiseera ekyo Serati agamba nti ye yennyini yayogeraganya n'Okero n'amusaba amutegeeza obanga ddala yali amanyi lwaki yali akwatiddwa ku nsonga eno n'akkiriza nti kituufu yateekateeka bulungi nnyo okutta abaana bana ab'obuwala yateekateeka bulungi nnyo okutta abaana bana abana ti nga n'ekigendererwa yali ayagala kufuna bugagga. Serati yategeezezza kkooti n'agamba nti omuntu ono yali ateekateeka okuzza omusango ogwa nnamunkululu era yaguteekateeka bukyali.